Diego B.
Yeah, I. Sabarangu nyereke yukuri real Raniyo nyuguti tanjira revoluferi Rahari cross Ha Roosevelt Raya respect nuka yela busu vect Raya Rihanna Rome wocha nwa serambo Raha raita manura papa kabutu rambo Raha revolution ya kuzwe na Che Guevara Harari shambar kwani riri mindura matkwara Raya ruswa inchiri echane raya radio Rapu nigitimwa kuyisenya niyo mission Raya Ronaldo Gusa jewe hunda Messi Uchini ziwe fesha dashize mugiye Messi Raya ruba vumurwa mukuru wa mashapu Hiwabu waru hago na bachaka ziba rapu Raha rwa tubjaye rwa ritashe na rwema Raha rwa sabahi zinga rwa ndarwushu gema Biku saba rrra Yeah
Ra, ra, inyuguti ya Inyuguti garagara kabiri mwarara Ra, ra, inyuguti ya Habana mimu hanga niba kira mwarara Ra, ra, inyuguti ya Itangira mazina ya wa nubatira Ra, 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 inyuguti ya Ra, kamugiri itendo inyuguti ya
Ramuri rusache, nibarizwa mumbwa zimoka zitaryana zimarira menye munda Ramuri ruhuka raya ryama simperuka Raya rari tuma turara imihanda twiruka Raya ra ngari tuma imifuka iba vide Kubwibya masa hora kurireba ntukubitwe Raya rusa kungo nigituma badufungira Sho zimwe zikarangira zitaranatangira Amafoto turya rimo raya resolution Flow dukubita zirimo raya revolution Raya rege yatumye duhinduka barasta Nesta Tubwiriza dusaba kutirata Ra muri paradiso ntibarizwa ikuzimu Babiloni burara Rasta n'umusirimu Ra mu myidagaduro harimo raya rhythm Imirongo twandika irimo raya reason Ra bigusaba
Ra Ra inyuguti ya Inyuguti garagara kabiri mu barara Ra Ra inyuguti ya Abana b'imuhanda ntibagira aho barara
Raya ruhago, raya raju piga ruhago Raya raja manu vuna bitiga habgi mbagoru Ganzo nizi narita chitkwa bamibi rwanda Disiga rangwe narusa chungana wimu handa Ra, rutura tera bari kwie kura Respect maniga nyajiri mfura ngimfura Ramba ramba rap, ramba ramba rambi rwanda Habagu kunda tkwese nitu za gutatira namba Ra, randura imizi ya ruswa mu rwanda Gutanga ruswa ngo nyinwe, reka reka Ranga rock away, ranga rock a fella Recording that Nkori bigoma nkabibatera Rangarekera bazategereza bazaheba Rusache na record ni nk'ihene no guhebeba Roho mbi nizumvi ingoma zizagira ngo nizo mbwira kandi ntakigendera muri izo nzira Reka reka maniga reka 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 iyi ni inyuguti ya
Ra Ra inyuguti ya Inyuguti garagara kabiri mu barara Ra Ra inyuguti ya Abana b'imuhanda ntibagira aho barara Ra Inyuguti ya itangira amazina y'abantu batira Ra 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 Inyuguti ya ikamubwira ibitendo inyuguti ya
Ra Ra ya rapi Rwanda ndacyari number one
Yego B